teach them, reach them. Yeah, Mini Musa, Matrix, get your boy, one, Blanco Hip Hop, Street Scholars. Get up, nigga, ha ha. Get up, nigga, ha ha. Behind the soul, never gets to you. Get up, nigga, ha ha. Get up, nigga, ha ha. Behind the soul, never gets to you. Get up, nigga, ha ha. Get up, nigga.
Yeah. Ni utumwa wa mawazo kuishi maisha video. Kila napotokea mwanzo shukuru mala ya mwisho. Kiukweli sio vitisho na paso kusema tungu. Jifanya hana mawazo kapuza mazungumzo. Badeje kama mkongo kasau kwa ni mbongo. Demu akamuta mtoto akampa alicho nacho. Japo kipato kidogo alimpa nafsi na loho. Demu akasepa na chocho malaika kuwa mchepuko. Kwenye tundu la sindano ngamia pite kwa shida. Maskini ayone pepo yeye amechoshwa na shida. Na gwalide la mawazo kichwani na piga kwata. Nyumba ya udongo haitastamili vihoja.
Get up, nigga, ha ha. Get up, nigga, ha ha. Behind the soul, never gets to you. Get up, nigga, ha ha. Get up, nigga, ha ha. Behind the soul, never gets to you. Get up, nigga, ha ha. Get up, nigga.
Wasubira, kana zima simfeki. Bidundwa kipekee na tambale zikiki. Walioko mbele, wengi ni wanafiki. Hano chukune maisha yako, uvaa miki. Make it vyako stake wanokujua. Nojue kamo nyote ngai chini ya jua. Takubeba leo, kesho watakutua. Heri ya mama le kubeba kaka akajifungua. Akakada wewe hata ulipogua. Moyo mashine alisho taja kwa kibenpo. Wengine wogogo wanawitaji kwa tempo. Tukiwapa leo, kesho utaukuta dampo. The kids rapper, ha? Level nyingine. Superstar ni msalaba, wache wabebe wengine. Sitaki leo, labda kesho pengine. Na kama nizamu yangu, please ni ache ni wine.
Get up, nigga, ha ha. Get up, nigga, ha ha. Behind the soul, never gets to you. Get up, nigga, ha ha. Get up, nigga, ha ha. Behind the soul, never gets to you. Get up, nigga, ha ha. Get up, nigga, ha ha. Na speed cost mambo ji. Haina abuji. Drop kama hiki kipaji. Soma dipaji. Atabani. Hii kwa mababa na webaji. Haina tozi wala balo. Haicha kwiko solo ndolo da. Sija wibu ndako wibu kozi. I'm the best, I'm the best. Kija shalo haunipati kwenye chati. Wana avakati. Pati sina impact street. Bakola kwa nchola tuko baya. Tasila wene hira, wenaki wene chuki. Na dewiki tukubana hili ziki kongu no. Jowu piwa namba no kupinda kama kamba. Nikome wa magamba. Umbo ngati anaisha tukuramba. Chazo di fikla ya bisi viongozi wa ajiri watamaa. Wamesema tudumishe ujamaa. Watendi ujamaa, jawa na mapepo ya vionjo. Kaa chonjo kiokote, usiome wakukute. Mwanangu magukute. Wateme mate, wamepungu kiwa na akili. Hawafanyi maadili, nani waku nijadili. Chini ya sayari, inakotoka bali, kunako kuwe waka. Leta matabaka, ninyi ni mabosi. Sisi ni vinyozi wa dugu zenu wengi. Hawana ufahamu, nusho ni adui wa haki. Mmefanya ni lafiki, hamtaki haki. Wala upendo, keuzeni, kidogo labda, kisongo. To enjoy, cause, tangu na miongo metutenga na. God make it easy and ever seen good. But life get the chance, that's why I hate to weave. Nigga, we see cause tomorrow, now in the head of time, nigga. Wanna make it ever since be good. Cause God give me ability, I'm a teacher, by professional. Every time I'm thinking about my society, it's the goods. Get off me, nigga.
Get off me, nigga.